baby, yo. I pick you, baby,
yeah.
Samani kwanza dada, kina lako nilijue. Kwangu shala kumekucha, ningependa unitambue. Na moja dogo sana, ila kubwa kwangu mie. Sore kama nitakosa, na hisia zangu niwe. Mina hito baraka jina lango, mziki ndiyo kazi yangu. Ila lipo tatizo lango, mapenzi yeah. Na mina taka familia yangu, niwe baba nyumbani kwangu. Oh baby, naomba uwe mwenzangu, tukijenge. And I want to know you, my baby, oh my baby. So let me follow you, oh baby, yeah. My baby, 'cause I want to marry you, yeah. Oh baby, I want to follow you,
oh baby,
and I want to know you,
oh baby,
'cause I want to marry you. Seme kwa honi cha zamani, ata ulipita na nani. Yote mimi sijali, nafsi yangu imeridhia. Hawato ambini pindi kwani, nitapokuoa hadharani. O mama wa familia yangu, utailea. Tena bila kadi ya mwaliko, ute wataingia. Angi wataona kama loto, ndo imesha kuwa. Kani na kulana kia, kubavu wongo kushoto, mini tangu vigania. Tenzi langu, oh wadu maria. Oh baby, I want to follow you,
Parana, oh baby, Parana.
And I want to know you,
Parana, oh baby, Parana.
'Cause I want to marry you,
Parana,
oh baby, marry you,
Parana,
oh baby, marry you,
Parana.
Yawanye uru nyathini,
nyamanye, nyamanye.
Kumabo,
nyamanye, nyamanye.
Oh, baby,
nyamanye.